Yo. TMT 2020 ndiyo sasa. PMP makantani utawapata. COG chata langu linamata. VIPs tunapigilia matata. Iwe makanta akilimia asilimia au biraka. Vijana wasadikaya na wanaboma na mapacha. Kama watengwa bongo hip hop watu makini chata. TMT tunapigilia machata. Moxi Mfala Nyombo tumeni salamu kwa Basata. Vijana ni wabunifu wamesha goma kukwa vipaka. Ni machata tu peace yada wa makanta. VIPs tunapigilia machata. Isanga family asili ya day waka. Watu lutumbi watu wabumbi kanyelela blandi tata. Sae hood sang kofa gego master. VIPs tunapigilia machata. Juu mpaka chini nimetupia na waka waka. Kofia jeans t-shirt bado tuma plaster. Vibegi vya zalendo kama nala meni pata. VIPs tunapigilia machata. Chata la boshoni nje vao kilipata. Men sim wame tukataa kata kata. Push out no drugs not nachotaka. Sister dudaka brother men daka. Made in Tanzania mtulete baraka. VIPs tunapigilia machata.
Tuna bomba chata, tuna bomba chata, BMT. Tuna bomba chata, tuna bomba chata. So misses the sponda. Ha, I just say make it sponda. Hey, yo. Tuna bomba chata, tuna bomba chata, BMT. Tuna bomba chata, tuna bomba chata. So misses the sponda. Ha, I just say make it sponda. Hey,
basinunua chakwetu. Machata hii ni harakati yetu kila mwaka. Hip hop siyo tukurapi ni kacha. MC wamenibania sija data. Ni graphics now na bado tunawakamata. Kuzwa zaidi ya tano sasa hata wakinata. Mainstream na hao wenzao wabafata. Tanzania marufuku kufaa mabaka. Sivuki mipaka na uza machata. Kama Justin Zion na makacha. TMT logo hii mpaka naivasha. Calligraph Jones Kenya kakiwasha. COG na minita wapapasa. Kama kurap nooks bas faini machata. Chana ndoza kituanze zenye michoro ya mapaka. Midas na promote tu matusi mnazitaka. VIPs tunapigilia machata. Big dreams bao bao bila shaka. Hii ni worldwide sona Robi na Lusaka. Kikos cast KK pia daka. Hili pia ni chata. Tena la marapa. Sita du daka. Brother men daka. Made in Tanzania mtulete baraka.
Songwe Mwanza, Tanga na Arusha. Lindi, Morogoro, Dodoma na Mtwara. TMT tunapigilia machata. Katavi, Geita, Kigoma na Manyara. Singida, Kilimanjaro, hadi Mara. Simiyu, Nyanga, Njombe, Kagera. TMT tunapigilia mapacha machata. Machata, makanta, machata. Dampa, Kapwani, Njombe, Katabora, machata. Artist Ben 2020. Thank you. Broadmoor in the MC's Records. Hala.